It's the hip hop angel, you know. Addicted, you know. Blaze of music. Hey.
Studio 47.
Ogutiwa. 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 Ngati si ukutiwa wakuyenda kutiwa. Kusuta. Kuma ononga moyo ukudziwa siku yamba kumva makutu mwako mumpago tsukira kutulo chimodi nduka polo ndimomwe titatele kufela kupaka moyo timasuma kuta mwana ndalama siku ana kuma kutola tola dziko litsakukana ai ndisana me boys tikufela drip udzadziwa ukudziwa pankono popali drip you been through hell pano pa wapeza cash kuma lifestyle yako ngati suna low in class excess je ukungotsopa zimafatso sadadziwa ukudziwa one day utakwa pansi ujulukile njenjelo kala ngati ndwaule Kuyambitsa ndiweyo shasha ngati girl isuna vaya Don't drink and drive kunati ipo ndeni fada That's how we dying, tika nali makanda Last, ukudziwa Last, ziti si ukudziwa Last, ukudziwa Ngati si ukudziwa wango yenera kudziwa Ukudziwa, ukudziwa, ukudziwa Ukudziwa koma kudziwa, ukudziwa Ukudziwa, ukudziwa, ukudziwa Ukudziwa koma kudziwa ukudziwa So takazama pau maisa ngati bodza iwe mpaka amapale lokukanika kukudza kondomu sungaidziwa palibe wakulodza una kudziwa ukudziwa akulandire Jehova Ukudwala edzi anakubatsa mangwala kumwa unayo wala usiteteza susamara pano ndiwe place iti matenda waungugawa kudzitiwitsa weka mwina sokudziwa ndala tikufanga timburi tikuusiya ndedza kutamangila mbululi kodi ndipiye pressure kapena uchitsiro ndizomwe titafele ndikupanga kululi yo chomwe chikutipetsa magai ndi magani mukudziwa mukudziwa adona wakwana dolomodzi ndiwokwana mungotenga posi ndoko bwino wake ukudziwa ine ndangokumbutsako last ukudziwa last ziti si ukudziwa last ukudziwa ngati si ukudziwa wangoyenera kudziwa last ukudziwa last ziti si ukudziwa last ukudziwa ngati si ukudziwa wangoyenera kudziwa ukudziwa 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 koma kudziwa ukudziwa 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 koma kudziwa ukudziwa